Chalioli,
Mukwano wa dawa, baby walagawa. Wagenda kuma chanze nensa marila. Tumkwano kwa nyuma, na uvazo wa nyuma. Sichabufuna baby, siva kubia. Na sigala mko misinga. Bihono mwa motima bitonya. Mukwano bambi koma weka. Chagala love you, enea. Sichalioli na longoka. Mukwano mungi na tumbiza. Bifana njivyo na vitimbeka. Rachi na weto uliriza. Chagala vuna vuna vachimanyi. Chagala kutuwa lewafe wana kweba kumanyika. Chagala vaduso meko wamanyi. Mukwano pafe mungi la turimaji.
Nchalioli kwe walavinga. Nchalioli kwe wadetinga. Nchalioli kwe wamitinga. Emiti mani jikonektinga. Nchalioli, we wa wereza koka flying kiss. Nenka grabbinga, nenka holdinga. Nenka posinga, nenka zoominga. Nenka playinga, nenka keepinga. Kulabi yo, siri vera mugaya. Zemu kwa nukona kusevinga. Nzome sabia jiritinga. Nzome sabu maintaininga. Kuplantinga, watalinga, widinga. Nkubantoli nkungule. Nchalioli, nchalioli, nchalioli. Chalioli kwe wadetinga. Chalioli kwe wamitinga. Emiti mani jikonektinga. Chalioli, chalioli, chalioli. Chalioli, chalioli, chalioli.
Mala bumazi like a prayer to God. Mchiga tabu kasi like button bed. Mchi wumi avi wuma like sugar and tea. Baku bilu zunze sasuli.
Nchari omukoyo kufitinga. Zitonde ganze kumisinga. Nyinza tobo kufitinga. Chimanyi ntikulavinga. Yadala.